Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kigizwe n'inkuru ndende, inkuru z'abana bashaka ababyeyi babo, ababazi bababuze babareba n'abatara bamenye, abatandukanijwe n'amage bageze mu mahina, ababyirutse babona base ntibabone ba nyina, abatandukanijwe n'ababyeyi bagashyirwa mu bigo by'impfubyi bibarera ku manywa kugira ngo batirirwa muri gereza hatagira imbugirira abana aho ababyeyi babo bari bafungiye. Murumva n'inkuru y'umwana wasigaye ari umwe rukumbi ushaka umuryango, mbahaye ikaje mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wicike intege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka 28 umwana w'umukobwa yashyizwe mu kigo cy'imfubyi cyari Kigali muri Gasabo, yahavuye ajyanwa mu kindi kigo cyari ku Nyundo, nyuma aza guhabwa umubyeyi umurera. Uwo mwana yitwa Chantal Uwamahoro. Icyo yibuka nuko nyina yafunzwe, atuye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rugerero, akagari ka Muhira, mudugudu wa Gatebe ya mbere.
Ngiye mu kiganiro ndashaka kubona famiye yanjye, mama na papa.
Urashaka papa wawe na mama wawe, byagenze gute kugira ngo ube utabafite bombi?
Nge ku makuru mfite, mama yarambyaye aranta antaye agakaje kundira muri Ferinda baramufunga. Nyuma ya Ferinda banshizemo yaje gufungwa bayinkuramo, banjyana Musha. Musha naho ndahaba Ferinda yafungwa, bamanura ku yindi bahano kuyabaga ku Nyundo, nayo yararangiye barayifunze. Bamaze kuyifunga nabuze aho nerekeza, njya kubana na wa mama wandeze muri Ferina y'Imusha. Akaba mama yarafunzwe azize yuko yataye umwana, uwo mwana ni we ngewe. Bakaba bambwira ko kugira ngo ntiyage nagendera ku izina rya Nyirangirende, uwa Mahoro Chantal Nyirangirende. Bambwira ko anta yansiganye agapapuro mu ntoki k'ayo mazina, aho hantu yansize ni kubabikira, nayo ngo yari Ferina. Iyo ntabwo nayitinzemo, nayo bari n'umunsi umwe batabayinjuramo.
Urebye ku mpapuro ushobora kureba ukamenya igihe bagushyiriye muri iyo Orferina.
Impapuro mfite ziratandukanye n'ebyiri, imwe iriho 94 iriho 98. Ntabwo nzi ukuri muri ibyo byombi.
Urwa 94 ruvuga iki? Handitseho iki?
Handitse yuko nakuye muri Orferina igafungwa, meze minaloke akaba ariyo yamfashe inkura muri iyo Orferina ikaza muri Ferina.
Nta mazina ya mama wawe wigeze umenya?
Ntabwo ndayamenya n'uwo mu mama ndinacyari kuyamubaza, ari kumbwira ngo hari umudirekiteri byasaba kubaza.
Uwo mu mama wakureze yitwa nde?
Andutiye Serezaria.
Atuye hehe?
Rurindo.
Abamufunze baramuzi, badufasha. Tongere gusubira inyuma gato kugira ngo tumenye abamufunze abari bo naho bamufatiye, kugira ngo bazadufashe kumenya uwo ari we. Yaje kugusura muri Orferina utibuka izina rye ariryo? Hanyuma iyo Orferina bayifunze bakujyana muri Orferina y'Imusha?
Yego.
Bayifunze bakujyana muri Orferina yo ku Nyundo?
Yego.
Iyo bafunze mbere utazi, uwo mubyeyi wakureze ntabwo yigeze akuvunguriraho ngo akubwira uko ishobora kuba yitwa?
Nawe ari kumbwira ko ntabyazi, we ari kumbwira ngo ntabyazi, ariko ngo byasaba ngo tubaze direkiteri w'icyo kigo cya mbere. Nabaye
icyo kigo cya mbere wabayemo kitwa ngo iki? Nanjye ko aricyo nshaka, ko arimo nkuba, ko aricyo nkubaza.
Nicyo nanjye nshaka nawe kumubaza.
Niba hari umuntu wakundanye n'umuntu akaza kumva yuko yafunzwe kubera ko yataye umwana, uwo mwana aracyariho, ariho ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga, yitwa Chantal Uwamahoro.
Nyirangirente
naryo ndaryongeraho, niryo ryari ryanditse ku gapapuro yagusiganye. Ariko ntabwo wambwiye ahantu yagusize, bagutoye he?
aho hantu rero banuye nange niho ntaramenya neza kuko ho urumva mpamenye nawe ko ari we wahanteretse kumbona byamworohera we
turahera kuri ayo makuru dushakishe tuzavugana n'abandi barimo na Mukandutiye Cesaria nabo bazadufasha kugira ngo tubone amakuru ahagije tuzareba nuko twagera muri iryo shyirahamwe rya Hope and Home kugira ngo nabo badufashe kubona amakuru yo kugira ngo tumenye neza uko wavuye aha ujya aha nuwahagukize nuwakubyaye tuzamugeraho nagira ngo Chantal w'amahoro rero ngushimire kuba waje mu kiganiro agasoro kaburaga ukampa amakuru meza ashimishije na hero kugira ngo ngufashe muri iyi nzira ndende yo kugushakira umubyeyi ababyeyi ndetse n'umuvandimwe Muteshi ushobora kuba ari mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda cyane cyane ashobora kuba ari Burayi ari muri Amerika cyangwa se muri Australia aho yaba ari hose cyangwa muri Canada aho yaba ari hose wamenya amakuru y'abo bana bari muri fena y'ukunyundo muri 1998 yadufasha no mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tubahuze Chantal w'amahoro ndagushimiye rero ko waje mu kiganiro agasoro kaburaga ndagusaba gutegereza wizeye uzaje umpamagara nanjye zajya nkugezaho amakuru uko ubushakashatsi bugenda bukorwa ngaho gira amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga
tumaze kumva amakuru Chantal w'amahoro yaduhaye twashatse umubyeyi wa Mureze ari mu kigo cy'imfubyi i Kigali nyuma kaza kumuhabwa kugira ngo amurere nk'umwana we mu mategeko yitwa Cesaria Mukandutiye atuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Ntarabana akagari ka Mahazi umudugudu wa Kayenzi wi allo ni madame Mukandutiye tuvugana Jewe ndi Venuste Nshimiyimana ndi hano ku ijwi rya Amerika. Mu kiganiro agasaro kaburaga. Ngo narimba hamagaye kubera ko navuganye n'umwana mwareze. Umwana witwa Chantal w'amahoro muramuzi.
Ndamuzi twara muramureze ndamufite.
Yambwiye yuko rwose uri umubyeyi mwiza wamuhaye urukundo kandi wamuhaye n'amakuru meza umubwira uwuri we umubwira nawe uwari we akaba yaje mu kiganiro agasoro kaburaga ambwira ati umubyeyi wandeze Mukandutiye yambwiye yuko yankunze ariko atari mama wanjye ati nabonaga ari mama wanjye atari ko ambwira yuko atari wambyaye uko mfite undi mubyeyi ubwo rero narinje kugira ngo nshobore kuzuza amakuru kugira ngo nshobore kumufasha kumubonera umubyeyi mufite akanya gato ngo tuvugane murakoze cyane rwose uri umubyeyi mwiza
murakoze cyane twavuganye ejo ndivuga ngo nzashakisha nomero zanyu
yego
noneho nzababwira amakuru nzi namwe muzashakisha
yego ayo makuru rero niyo anzanye niki uzi
ayo makuru rero nakoze muri Serena muri 95
yego
mu kwezi kwa 10 nibwo nije muri Serena yakoreraga mu Rugunga muri kuri ahantu hari kuri Française mageze namusanze musanga ari umwana muto ushobora kuba afite nk'umwaka n'igice noneho amakuru namenye ko bajyaga bazana abana bavanye muri gereza bakabazana bakirwa kimwe n'abandi bana muri Serena umugore bakabasubizayo bikagihe bamenyeye bakabarekera aho ngaho noneho baza kumurekera aho bavuga ngo mama we ngo yapfuye ko yapfuye bamurekera aho ngaho muri Serena ariko ngo nta yandi makuru yandi nyuma twaje kuzabonana nyine biba ko bagenda bajya mu kindi kigo ku Gisenyi biba ko ngiwe njya kubareba nakundaga abana cyane ndabareba ndamwibwira ko nakoraga mu kigo yakoragamo biba ko n'igihe bagiye kubasanga muri famiye dakeye avuga ati mbese ku mama wanjye zitwa Cesaria baranshakisha nuko biba ko umubere umubyeyi ngo naramwandikishijeho n'umwana wanjye nubwo bitaba na kenshi hari igihe aba yagiye ariko ni umwana wanjye byemewe n'amategeko nagiranye mfite amasezerano na leta ko ari umwana wanjye ariko akajya ambwira ati naruse mama mbyara naruse mama buri gihe rero yambwiye ati naruse mama ariko rero izo ndoto zawe zizarimamo ntazaba yarapfuye yereka nzashaka nimero zo kuri rya Amerika mbabwire amakuru uko bimeze none tuzashakisha kuko hari abana benshi bajya baboneka babona ababyeyi gutyo noneho hari umumama mubwiraga ngo wakoraga muri pezeka
yego
namubwira ngo nzahamagara murumuna we ampe nomero ze mbaze amadosiye yari muri ekore francaise aho ngaho mu Rugunga twabagaho ari yaba aherereye bazajya gushakisha abantu bari muri gereza bapfuye gutyo amazina y'umwana bavuga bati umwana yitwa kanaka nyina yitwa kanaka
iyo gereza ni iyihe ni gereza nkuru ya Kigali ya
gereza nkuru ya Kigali Bizinesi 30 niho yarafungiye
amazina ye ntabwo mugeze muyamenye
amazina ye ntabwo yamenye ko natanze ngewe umwana arimo mama we yarapfuye bavuga ko yapfuye bavuga ko mama we yapfuye amadosiye yaraho ngaho muri icyo kigo kisimaze kuba imaze kugifunga kumenya ngo ayo madosiye bayajyanye hehe
yego
kuburyo umuntu yamenyaka yavuga ati hari umwana witwaga Chantal w'amahoro wenda yarafite mama we witwaga gutya na gutya yarafungiye itigeze nayibona yarapfuye
birahari kubera yuko abana bavanwaga muri gereza bakaza gukina bavugaga izina ry'umwana bakaruvugana nyina ayo madosiye se wa mugani wawe yagiye hafitwe nande yagiye muri ministeri y'imibereho myiza y'abaturage ayo madosiye yagiye
ntabwo mbizi ko kigo baragifunze basi abana babimurira Rwamagana niho bamaze igihe kuva muri 1997 kugeza muri 2000 babimba bavana aho ngaho bajyana
ibisenyi umuntu agenekereje yakwibwira ko amadosiye nk'ayo ibigo nk'ibyo byacungwaga na ministeri y'imibereho myiza y'abaturage
umuntu yagenekereje njye gukora ko uwo muntu nari kubaza amakuru murumuna we akamanomero ze nkamubaza yakoraga muri pezeka kandi baza gufunga ikigo nawe yari mu baje kugifunga
uwo nguwo rwose yaduha amakuru afatika
yaduha amakuru
kandi nimero ze urazifite uzamuhamagara cyangwa wazimpa nkamuhamagara
ntabwo uzageza ejo ntahamagaye ntabwo ndabajije nimero ze ngo mubaze noneho nzamenya amakuru nimara kumenya amakuru nzabwira Chantal amenye nimero zanjye ndabahamagare nanjye mbabwire
waba ari wowe uyu mwana w'umukobwa Chantal yambwiye wagiye kubasura wigeze ujya kubasura uri mu modoka itukura wigeze ujya kubasura ku Nyondo uri mu modoka itukura
oya nagiye neze tagisi
bisanzwe wateze taxi zingizi zigendamo abantu benshi cyangwa wagiye muri taxi igendamo abantu bake
muri tagisi yabamo benshi ariko nagiye kumusura hari undi muntu nagiye gusura ku Gisenyi w'inshuti yanjye ndarayo buracya mu gitondo njya muri urushirena ku Nyondo
ujye muri rushenda ku Nyundo uwo muntu mwari w'inshuti yawe wagiye gusura yarakujyanye
oya
warijyanye
yarijyanye
wigeze umenya se ko Chantal afite umusaza we cyangwa muri umuntu nawe muri Ruferina
oya
hari uwo yita musaza we witwa Emmanuel Kayiranga Kanama uramuzi
oya
hari umwana w'umuhungu ambwira ko yitwa Manuel Kayiranga ufite n'indi zina rya Kanama ambwira ko bari kumwe muri Oriferina kandi ko hari umuntu w'umubyeyi waje kubasura akababwira ko bave indimwe
oya
ko Chantal ambwira yuko nyina yafunguwe ukambwira ko yaguye muri gereza birumvikana amakuru Chantal ampa n'amakuru y'umwana wowe niwe mukuru hari amakuru wigeze wumva ko ashobora kuba ataraguye muri gereza ko ahubwo yafunguwe
oya ngiye amakuru numvise nsangeze mu Ruferina bambwiye ko mama Chantal yapfuye
ntabwo wigeze umenya amazina ye
oya ntabwo nayamenye
ntabwo wigeze umenya aho yakomokaga
oya ko buri muntu yabaga afite abana ashinzwe kurera mama wari ushinzwe kumurera bwite amureraga bwite nawe amakuru ntanga nawe niyatanga nawe niyo avuga ko bavuze ko Chantal mama we yaguye muri gereza
nta bandi bana yari afite
nta yandi makuru nta uzingo fite mu musaza we nta uzingo fite mu mukuru we
uko biri kose hano ni gihe cyo guhoza umwana w'umunyarwanda Chantal w'amahoro ufite uburenganzira busesuye bwo kumenya inkomoko ye nkaba ngushimira wowe kimwe n'abandi babyeyi batandukanye bamureze bakamukuza ariko cyane cyane wowe wamuhawe mu mategeko ya Leta y'u Rwanda kugira ngo ushobore kumurera kandi urakujije ariko mbonye n'umwanya wo gusaba Leta y'u Rwanda Ministeri y'imibereho myiza y'abaturage n'abafite gereza mu nshingano kudufasha kumenya izina ry'umwana w'umukobwa cyangwa se yaramaze kubaho umugore yari yarabyaye yarabyaye umwana yarafungiye muri gereza 1930 duhere kuva muri 1995 ntabwo tuzi niba yarapfuye 1996 cyangwa 1997 ariko aho ngaho tuzasaba yuko twazamenya twazagera kuri liste y'abagore bapfuye icyo gihe kugira ngo turebemo wari ufite umwana witwa Amahoro Chantal Nyirangirente.
Nyirangirente?
Yego.
Nyirangirente na abakozi bo muri ofisi bari mu isi.
Ntabwo ari akapapuro nyina yasize amubyara.
Nyirangirente ni abakozi bo muri ofisi.
Ukubera iki Chantal yibwira yuko ari izina ngo ryari rinanditse kuri kugapapuro nyina yasize aho yamusize. Chantal afite ubundi buryo avuga amakuru ye busa naho butandukanye n'ubwumbwira ariko nkuko nabivuze ndafata ubwumbwira kubera ko ni wowe mukuru umwana harijya batibuka.
Nawe ibyo avuga nibyo namubwiye.
None se hari aho ambwira yuko nyina yafunzwe kubera ko yataye umwana.
Ntabwo mbizi.
Ni impamvu nanjye nabigizeho ikibazo namubajije ni uko niba umuntu yataye umwana nyuma akaza kumusura ntabwo wamufunga. We rero azi ko nyina yaje kumusura noneho bakaboneraho bakamufata bati wari warataye umwana. Ntabwo byaba ari ibyo, nanjye namubwiye ko bitaba ari byo kubera yuko nta butegetsi bubaho.
Bazanaga abana bose muri rusange muri Serena bakazakirwakira n'abandi bana ngo bakure mu bwigunge bwo kuba muri gereza. None ho igihe kiza kugera bamwe bakaguma aho ngaho nyine bakongera bagafungwa. None ho we rero bamurekera bavuga ngo mube yapfuye aguma aho ngaho ntibamusubizanye.
Urumva ko nta bundi buryo Leta yari kubigenza uretse kumurekera aho ngaho kugira ngo ashobore gukura no kugira ngo agire amahirwe yabonye yo kugira kubera ko Leta ntabwo ifunga abana. Niyo mpamvu yari yarafashe icyemezo cyo kubavana muri gereza kugira ngo bagire ahantu bakinira bakure bameze nk'abandi bana kubera ko ntabwo byemewe ko abana bakurira muri gereza umwana ntabwo afungwa.
Murakoze cyane. Ndakurikirana amakuru yawe ndabazanzabaza amakuru y'uwo Beatrice wakoraga muri Tegeka mubaze niba yaba azi neza ahantu amadosiye yavuye muri Oserenda aho yaba yaragiye.
Hari ikigo cyitwa Hope and Home ngo gikorera hariya ku Gisenyi. Ni ikigo abana banyuragamo bavuye muri za Oserenda. Ntabwo nasobanukiwe neza imikorere yacyo. Icyo kigo waba ukizi?
Njye nkurebe kano bakivuga.
Ariko akinyuramo wa rutaramufata nko kugira ngo umurere wa rutaramuhabwa
akinyuraho. Ashobora kuba ahubwo abantu bakoragamo aribo bamunzaniye aribo bamwohereje araza kuko yarizanye nta wamuzanye. Yari afite bamuhaye umubyeyi aramwanga. Umwana aramwanga ati ntabwo mushaka ati ngende shaka Cesar yari ndwanzeze niwe shaka. Ubwo rero arangije abo umuryango umushinga niba bampamagaye barambwira bati Chantal umubyeyi wamufashe yaje kumutwara aranga ngo niwe ashaka. Uri tayari kumufata? Ndi tayari. Ntabwo narwanya umugambi w'Imana. Barangije bamwitikira bati genda usire Cesaria uzagaruka kwa gatanu niwe tuzi tumukuzanire tumugushyire kumugaragaro. ageze mu bavuga bati nagera agasanga ari musaro naho azaba akavuga ati ndabyanze tuzahora gutyo 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 n'umubwira agenda kumenya ati gatagisi twambanye kuri telefone kuva ku gisenyi kugera mu rugo na ngeziho nyuma arababwira batelefone ababwira ati narashimye nyuma baraza baradusaba amusura arabwira ati rwose nta kibazo mfite narashimye kubera ko mbana n'umuntu nishimiye nkunda kandi tujya ku murenge turandika turasinya kugira amasezerano dukorongera baragenda ingorane zabo ndacyazifite
nagira ngo nkubaze kumva umwana avuga ati ni wowe nshaka ni wowe wandeza akanga umubyeyi umwe agahitamo undi agafata imodoka akaza akagusanga yakumbwiranaga urukwiro n'urukundo rwinshi cyane ambwira ati ni wowe umubyeyi wanjye mbwira warabuze ngo ntabwo ari kwanga umugambi w'Imana baguhabwiye bati umwana aragushaka wahise wemera kuki utajijinganyije wumvaga nta ari Imana imukuzaniye
ngo ni wowe ushaka ni tayari kumufata nitabwira ngo ni tayari
ku banyarwanda n'abandi babyeyi bose bakumva muri kano kanya ku ijwi ry'Amerika guhabwa umwana w'urukundo nk'uko ndamwita umwana w'urukundo n'urukundo rw'Imana rwamukuzaniye nk'uko bivuga ukamurera ukamukuza iyo nzira y'urukundo rwo kurera umwana utabyaye ariko ukamurera nk'uwawe na n'ubu ukavuga uti n'umwana wanjye nawe akaba kwita mama umwitwaza izihe nkoni kugira ngo iyo nzira muyinyuremo neza Shizari ya Mukanduti uri umubyeyi mwiza ababyeyi nkamwe iyo mbonye akanya ko kubavugisha no ku ijwi rya Amerika ndabashima ku mugaragaro
ndishimye cyane kuba nanjye mbumvise njya mbumva inshuro nyinshi nyinshi mu gitondo fungura radiyo nkabyumva ariko bikaba nomero kuzifata byazarananiye kwavuganye mbwi ndazishakisha nomero nzazibona nzabahamagara mbabwire
yego
ko nanjye yavuga ati wowe nigeze gufata urupapuro yanditse yandikira Imana ayibwira ati Mana wambabariye nkabona umuryango wanjye nubwo batandera nk'uko uyandera wenda nkagenda nkababona nigarukira hano ariko nabonye umuryango wanjye rero ndababaye cyane kwandikira Imana uyisaba ngo nzabone ababyeyi nubwo ntababona yavuga ngo ngewe ngo ntabwo ngo nabonye nubwo nakomera ko njyana ngo kuko ngo bashobora kutandera nk'uko wambere icyifuzo ahora akigira kenshi akahora abarota buri gihe yavuga ngo yamurose nk'ubwiza umusengesho umusengero umusabire niba ari iby'Imana wenda twemere ko wenda atari wowe wapfuye ari umwe
nkunda kubivuga hano mu kiganiro ni nako kwemera kwanjye ngenderaho igihe cyose tutarabona umurambo we nemera ko umuntu aba akiriho kubera ko hari abantu bamwe batubwiraga yuko bapfuye abana bazi ko ababyeyi babo bapfuye tugashakisha twagira Imana hano kuri Amerika tukabona abo bantu bariho urumva rero
ukora igikorwa cyiza cy'urukundo ndagushimiye cyane njyambyumva njyankurikirana buri gihe ugiye nkumva ababyeyi bahuye n'abana bahuye n'ababyeyi abana bahuye na famiye ariko kwitanga ugiye ubigiramo buri gihe nawe uri kubaho
murakoze cyane n'ibindi mwebwe mumpa imbaraga zo kubakorera
imana igiye gukomezamo gufashe baboneke nko kuba wabigizemo uruhare n'umuhate
murakoze cyane n'imwebwe mudufasha kugira ngo kino gikorwa n'iki gikorwa cy'Imana gishobore gukomeza ndagushimiye cyane kuba nagutunguye ukemera kuza muri kino kiganiro umwana wawe Chantal yarampaye nimero yawe ati umuhamagare ibindi ntakubwiye arabikwibwirira kandi uramfashije ndakomeza negeranya amakuru kugira ngo turebere hamwe twese uko twamufasha Imana ibishatse na se umubyara dushobora kuzamubona nasabye abantu bose bumva ijwi rya Amerika ko umuntu wakwiyumva akibuka ko icyo gihe akumva ko muri 95 yabyaye umwana akamujyana n'umukobwa waje gufungirwa muri gereza nkuru ya Kigali 1930 uwo nguwo nawe yamenya yuko afite umwana w'umukobwa w'inkumi mwiza akamenya yuko yitwa Chantal w'amahoro ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga katunyura kugira ngo tubahuje ndetse tukanabahuza n'umubyeyi wamureze ari wowe Cesaria Mukandutiye kandi nkwifurije nabi kugira amahoro y'Imana.
Urakoze cyane kunyereza message mbone numero zawe amandi bakuru nzamenye nzakubwira.
Agasaro kaburaga
turacyakora iperereza ryimbitse kugira ngo tumenye koko niba nyina wa Chantal w'amahoro yarafungiwe muri gereza nkuru ya Kigali 1930 niba yarafunguwe nk'uko umukobwa we abivuga niba se yaraguye muri gereza nk'uko Cesaria Mukandutiye yabitubwiye. Minaloc yajyanaga abana bari bafite ababyeyi muri gereza nayo izadufasha kumenya urutonde rw'abo babyeyi ahari amakuru hose tuzahagera.
Shaka gasaro kawe uzakabona
mazero
shaka gasaro kawe uzakabona
wikikintege
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona.
Undi mwana ushaka umubyeyi we ni Dukuzumuremyi Esperance aravuga ko yatandukanye n'umubyeyi we Nyirandorimana Priscille atigeze amenya amaze gutandukana n'umugabo we Sebagabe Edi atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Busasamana akagari ka Kavumu umudugudu wa Mukoni.
Ndashaka kurangisha umubyeyi wanjye mama wanjye.
Mwabudaniye hehe kandi ryari?
Twari tukira abana atandukana na papa tukiri bato, papa tujyana kurererwa kwa nyogokuru, ubwo ntago twigeze tumubona ntituzi n'isura ye.
Ubwo hari muhe mwaka?
Bashaka kuba baratandukanye mu 1987.
Mama wawe yitwa nde?
Yitwa Nyirandorimana Priscille.
Papa wawe?
Yitwa Sebagabe Eli.
Aracyatuye aho ngaho i Nyanza nawe?
Oya, papa wanjye bari batuye i Kigali, papa wanjye yaje gupfa.
Oh.
Apfa tukiri batoya ntabwo twigeze tubasha kumubaza mama.
Nta bandi bavandimwe yari afite mwarezwe nande?
Twarezwe na nyogokuru na sogokuru ariko yari afite n'abavandimwe.
Ari abo bavandimwe se cyangwa se ari abo ba nyogokuru na sokuru babareze nta wigeze abavunguriraho ngo ababwire aho mama wawe yaba yaragiye?
Mama wacu ngo bari barahuriye i Kigali. Nabo ntago bari bazahafu baratubwiraga ngo avuka mu cyahoze ari Ruhengeri.
Abavandimwe ba Sebagabe wibuka amazina ninde nande?
Barahari bo, hari ba Ndamye Umugaba Jafeti, hari ba Banza Kamwita Manasi, bo bariho abavandimwe.
Nkiri mutoya ntabwo yajyaga aza kugusura?
Yarazaga kudusura papa, niho yatahaga. Twari tukiri batoya kuko we yakoraga i Kigali yazaga rimwe na rimwe mu cyaro.
Ukabona bakunze nk'abana yabyaye?
Yaradukundaga nk'abana yabyaye.
Ntabwo yigeze na rimwe abavunguriraho ngo ababwire ati mama wanyu ni kanaka?
Kuko kumenya n'amazina ye twayamenye tugiye gukora ikizamini cyo muri primaire mu wa gatandatu.
Mama wawe yakomokaga mu Ruhengeri, papa agakomoka ku Gikongoro?
Ku Gikongoro.
Papa wawe yakoraga iki i Kigali?
Abanje gukora mu ruganda rw'isukari rw'Ikabuye, ubundi aza gukora yapfuye yarakoraga muri Majerwa.
Ntabwo hazabura umuntu bakoranye uzatubwira ko azi neza umugore babyaranye.
Ariko hari amakuru twaje kumenya ko bamaze gutandukana. Yagiye kubana na mukuru we witwa Nyirakamane Merita wari utuye mu Gatenga.
Yego.
Nyuma rero umuntu waduhaye amakuru yaratubwiye ngo nyuma y'intambara yasubiye kumureba asanga haba abandi bantu. Amubabashije baramuyoberwa.
Abantu bari batuye mu Gatenga mbere ya 1994 waba yamenye uwo mukobwa wari uhatuye witwa Nyirakamana Emerita waje gusangwa na murumuna witwa Nyirandorimana Priscilla aje kumusura bagatura na akatura ubwo nawe yaza duha makuru mbese mu Buganda rw'ikawa ipapa wawe icyo yahakoraga nyirizina wigeze ukimenya
ntago nakimenye
hari abandi bavandimwe ufite
ndamufite yitwa Mushimiye Imana Angelique
none dukuza umuremyi Esperance wambwiye yuko wize binake byatumye ujya gushaka makuru ya mama wawe kubera ko bahara makuru no kwishura bagutuma ukajya gushakisha nayo kugira ngo ushobore kuyabaha nta kintu kindi wamenye utabashije kumbwira
nta kintu namenye gusa atandukana na papa yajyanye na murumuna wacu batubwiye ko yitwaga Marigo yamujyanye ari uruhinja ubwo nawe baraburanye
Marigo nawe ntagakuruke uze
ntagakuruke
ntari ndi zina waba wibuka
nekada batubwiraga Marigo gusa
mbira nk'umwana w'umukobwa gukuru udafite uwo ujya kubyisha inama ubwira cyo watekereje icyo ushaka kugeraho uwo mubyeyi wamubuze ku kigero kingana gite mu mikurire yawe
ewe ku kigero kiri hejuru kuko nagize igikomere kuko nta muntu nigeze nita mama n'uwo nyogokuru najyaga gutungura ngo mvuge ngo mama bikananira nyuma tukavuga ngo mama mukuru ubwo gukura nta mama byatubereye igikomere tubaho twumva nta muntu tugomba kwita mama
muri kano kanya niba mama wawe akumva ni iki kintu wamubwira
nimba mama wanjye yaba akiriho ikintu namubwira namubwira nti mama nubwo watandukanye na papa twe nta makosa twagukoreye nimba ukiriho wagira agati mukaza kutureba kuko turakwifuza tukakwereka n'abana kuko natwe twabashije kubyara byatubera ibyishimo kuri twebwe
dukuze umuremyi Esperance ya ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndagushimira n'ubwizige no kuba warategereje igihe kirekire nk'uko wabimbwiraga ariko ukavuga uti nzakomeza ngushake mpaka tuvuganye ndasaba cyane kugira ngo uyu mubyeyi wawe Priscilla Nyirandurimana aho yaba ari hose wamumenya wese niwadufasha kumugeraho waba yarakoranye na Sebagabe Edi baba barakoranye mu ruganda rw'isukari rwa Kabuye cyangwa se barakoranye muri Majerwa i Kigali nyakwigendera Sebagabe wamumenya yaturangira kumbukaga ku gikongoro ubwo rero waba yaramumenye akamenya ko yabyaranye n'umukobwa wa ndetse waje no kubana wakoraga mu kigo cy'imfubyi tutazi cyari cyo itwaga Nyirandurimana Priscilla we akomoka mu Ruhengeri akaba yarafite na murumuna we witwa Nyira Habimana Emerita baje kubana mu Gatsata niyo makuru nashoboye gukusanya muri kino kiganiro Agasoro Kaburaga nganira na Esperance dukuza umuremyi n'umwe mu bakobwa be waje ahagarariye mukuru we Mushimiye Imana n'undi murumuna we ataza amazina ariko azi Marigo gusa mwese abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ndabatabaje ndabasabye mudufashe dufashe bano bana b'imfubyi ku babonera umubyeyi Esperance ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kandi nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze namwe Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'ine yavuye iwabo ahitwa Imasoro ya Rutongo agenda ajyanye n'abandi ahunze agana muri Zaire ababyeyi be yabashije inyuma mu Rwanda yari kumwe na se wabo Francois Munyeragwe utarabashije gukomeza urugendo Nsengiyumva Théogène wagarutse mu Rwanda agashyirwa mu kigo cy'imfubyi akaza kubona ababyeyi ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga arashaka kudetanyira abahitwa izi wari umugore wa se wabo Munyeragwe atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana akagari ka Kamatamu umudugudu wa Cyeyere
ikinyo kiganiro nashakishaga witwa Koreta
Koreta ni muntu ki ushakisha
Koreta ushakisha ni mama wacu yashakanye na data wacu rero byanye abana babiri ariko nkaba nibuka umwe umukobwa w'imfura yiwe muri kongo twari kumwe aza gushaka undi muntu w'umugabo wo kimasoro nkuko nabyanditse muri message akaba afite baramube na baramukazi biwe ariko tukatumukeneye kuko tumufite nk'umukazana dufite nka mama wacu baramwe bafite nka muramu wabo abandi bafite muramukazi wabo imitungo ye turacyayifite turamutegereje nk'umuntu utarazimiye kuko tutazirengero ryiwe ariko umugabo wiwe tuzirengero rye kuko yaguye umwuka w'abazima iguma ariko imitungo ye turayifite hano ijabana mu karere ka Gasabo niyo mpamvu turi kumushakisha kugira ngo byibura abaye ahari yaza agahura n'umuryango yashatsemo umuryango yaturutsemo ingeriye urahari afite bakuru be afite basaza be aho yaturutse tumubonye byari byishimo kuri twebwe.
Yego, reka tugende buhoro rero. Urambwira ko yitwa Koleta, iryo ni izina rya batisimu. Izina rye nyirizina ni irihe?
Izina rye nyirizina buriya ko nanditse n'umwirondoro nk'umwana yarabeye Marene naho ngo ni yarabeye mama wacu. Iryo nanditse kuri abaruwa kuko njye nari muto umugabo we ariwe pare wanjye ariko amazina ya Koleta nari inyazi na pabona munyarwe France ko muzi ari pare wanje urumva niba ababyeyi banjye bambyara nara wabajije amazina ya Koleta kuko utane n'iyo nari nzi n'abana bashiki banjye ngo ni n'abana ba Koleta nari inyazi.
Ndabona mu ibaruwa yawe waranditse yuko yitwa Nyirabahizi
Koleta.
Yego, none se Nyirabahizi Koleta ndagira ngo numve icyo mwapfanaga neza nuvuga ko umugabo we yari pare wawe.
Twavuye mu Rwanda turi kumwe twerekeza muri Congo muri Zaire urumva twaciye za Kirenge tuva Kirenge tukomeza Gitarama tugera muri Zaire Igoma niho munyerwe Francois yitabiye Imana. Tumusikira ku muhanda bisanzwe nkuko intambara imeze nabi nyine turakomeza turagenda umwana w'umukobwa barakomezanya umwana w'umuhungu yari afite muto tumujyana muri kuru wa ruje n'izina nyine turyibuka tukubona umwana w'umukobwa ariko tugeze Katare yaje gushakana n'undi mugabo uvuka mu masorano muri Rurindo.
Yego,
amazina ye papa niwe wayambwiye kuko mama wanjye agiye kumushyingira bamushyingira uwo mugabo.
Nduzi waranditse yuko mwamushyingiye witwa Gakumba.
Gakumba?
Yego,
wo muri Masoro. Mama ubwo yanjye yaramuherekeje ubwo rero turamutegereje twaramuje kuko tutamushyinguye dufite icyizere ko azaboneka.
Nta muntu wigeze ababwira aturuka muri Congo ngo ataha agaruke mu Rwanda ababwira ati Gakumba naramurabutswe ndetse n'umugore we Nyirabahizi naramubonye?
Oya, nta muntu wigeze ngabitubwire duheruka tukiri kumwe bamushyingira.
Ndagira ngo nkubaze Nsengiyumva, uyu mwana wa Maria numwe mu bana ba munyeragwe wasigaye, we amakuru ye murayazi?
Ntayo tuzi kuko yasigaranye na nyina kandi makuru ye tuzi habi n'ubu sindasezana pe mu rukiko none muri papadiri ngomba guhindura pare kuko ndi kuba wabaho namusize ariko Marene ngore wa pare mubonye byaba byiza baramube Gasasire Gaspare we papa wanjye Sekamana Nosenyi yari murumuna wa papa kukiri wacu Mukarune Nosenyi yarapfuye ariko Mariana Mukabaziga aracyariho baramutegereje pe tumubonye n'ishimwe mu muryango wacu.
Urimo urambwira yuko na n'ubu utegereje gushyingirwa mu imbere y'Imana mu kiliziya uko bikorwa nyine ugomba gutanga uwakubyaye muri batisimu utamufite ugomba gushaka uguhagararira na n'ubu urambwira uti ntabwo ndabihindura ndacyategereje. None se njye umvaragira ngo nkubaze urambwira ko wahunze ufite imyaka 14 hari nabo batuye abahungaga ari impinja mwagiye muhaza Croix Rouge hari n'abahungaga ari bitamba mbuga abandi ari bisekera mwanje wowe wari umaze kuba ka uhungu ka gasore ka gashibutse ariko wabikira umwana tubwire hano mu kiganiro gasoro kaburaga mbangira ngo numve ibintu bamwe batamenye mutubwira babinyuzemo kugira ngo nukumva yenda zatekereze nta hazabura wakurabutswe n'uwarabutse mu nyeragwe n'uwarabutswe uyu umumarene wawe ushakishanyira abahizi koleta cyangwa se gakumba bose bakomoka aho ngaho irutongo hahoze hitwa Masoro kera. Nagira ngo umbwire icyo nshaka kukubaza nk'umwana, iyo nzira wanyuze muva iwanyu Masoro ukagenda uhunga ukagenda usiga bamwe mu muryango ku nzira ugakomeza ukagenda guhunga bimera biti uri umwana, ikintu wibuka cy'iyo nzira ndende ni iki?
Kukintu numva guhunga si ikintu cyiza, kuko narahunze ngira ngo muri ababyeyi banjye nanjye tuza guhura nyuma ngarutse mu Rwanda. Narahunze turahungana tuva za Gitete hirya yindi, tugeze muri Kongo turongera turaburana mbaho nk'imfubyi mu Rwanda, nanjye naje nk'imfubyi.
Yego.
Ariko ngize amahirwe ngeze mu Rwanda, abantu bakoraga muri Croix Rouge muri Oxfam barambwiye bati bakoraga muri Union de Sa Frontiere barambwira bati iwanyu wariho papa wawe arahari, twaramubonye na mukuru wawe arahari na mama wawe arahari, nza mu buryo bw'imfubyi gusa ikintu kima cyiza cyane ni uko kuriya kuba imfubyi si ikintu cyiza, nta kintu cyiza nko kuba wakumva ngo hari intambara runaka, kuba mu mutekano ni ikintu cyiza cyane, kuko nabaye imfubyi ndababara cyane bihagije ariko Imana iza kunkorera ibitangaza ngira ngo ari umbone wacu. Niyo mpamvu rero ko nabonye wacu numva ngomba kuba ngomba kuvuga ngo niyo mbonye inzira runaka igomba kuba yanacamo nkashakisha n'ubundi n'abandi bacu, byaba byiza cyane baramutse babonetse inzira naciyemo nayiciyemo maze igihe kitari nkwandikira mbabariza ndacyakwibutsa.
Ubutumwa bwawe narabubonye, nuko nkunda kubivuga muzajye mungaya gutinda ariko ntimukangaye guhera, nabikoze rero ndaguhamagara kugira ngo tuganire. Wumvise abandi bana benshi b'imfubyi nkawe, wari imfubyi igihe bari batarakubonera ababyeyi, hari benshi banyura hano mu kiganiro, hari na benshi umaze kumva batambutse mbere yawe basaba bashaka kumenya ababyeyi babo. Abana b'imfubyi ni benshi, tuba turi hano kugira ngo tubafate mu mugongo barakumva. Nawe wanyuze muri icyo kintu cy'ubupfubyi wumva uko bimera, unyura muri icyo kintu cy'ubuhungiro wumva uko bimera. Hari imfubyi nyinshi wasize aho muri Kongo, hari na n'ubu abakihari babuze aho bagana batazi aho bakwerekeza. Nk'umuntu ukumva uri muri Kongo umbwiye yuko wagarukanye na Croix Rouge igihe leta y'u Rwanda yashoboraga kukugira abo itahana mu gihugu, abasigaye inyuma bakumva babwira urwo Rwanda wasanze babwira uko rumeze, uravuga ko igihugu kirimo amahoro aricyo gitanga ituze. Ikiganiro gasoro kaburaga kibereho kugira ngo abantu bacyumve kandi kibahe kwizera. Urwo Rwanda wasanze rubabwira abo ngabo bakiri hirya no hino bakeneye kurumenya.
Nk'ababeshye mbabwije ukuri, niva muri Kongo nabagaho bita itongo, ariko itongo baravuga ngo iyo zigoma umwana uri kumwe n'umubyeyi barabatandukanya, umwana agacanga umubyeyi agacanga, ariko siko nabisanze. Kuko naje nk'imfubyi nageze goma baranyubaha baranjyana mu gihugu cy'imfubyi baranyakira mfatamo n'umwanya mu mukuru w'izindi mfubyi bantu ngoma n'amafirimbi ngera mu Rwanda. Ubu tuvugana u Rwanda rutekanye rufite amahoro rw'umugabo wubatse, mfite abana batatu, umwana wanjye mukuru w'imfura yanjye ari giseminari agiye kuba umupadiri mu gihe kizaza, umukurikira arakora akazi runaka ka mekanike, ubucura bwanjye mfite abana batatu nawe arakora akazi k'ubutekinisiye mu nganda ziri mu Rwanda iwacu aho ngaho, ejo baramubwira duhagaze mu karere ka Gasabo.
Yego, niho hari icyanya cy'inganda kinini. Yego,
cy'inganda ijabana rwose. Nabwira ngo abantu bari hanze baba ngo mu Rwanda bameze gutya na gutya, nibatahe baze mu Rwanda ni amahoro, mu Rwanda tumeze neza turatekanye, tukajya tukaryama nta kibazo dufite, imirimo irahari yo gukora, turakora tukiteza imbere, niba ndi kuvuga ngo kana ka dutegereje imitungo yose racyahari ntawayisahuye ko twaje tubona ibintu byose mu Rwanda ngo barabigabanye nta kintu tuzajyana dusanga oya byo ni ukubeshya mu Rwanda ni amahoro umuntu uri hanze wese natahe ibintu mu Rwanda by'ibirahari nta kibazo niba umuntu tumufite akaba hari akaba nyumva kuri radio akabona kuri televiziyo natahe aze mu Rwanda nta kibazo dufite mu Rwanda wacu ni amahoro turatuye turatekanye turakora tukiteza imbere umutekano ni wose.
Sengiyumva ndagushimiye cyane rero kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ubwo butumwa utanze burumvikana ngaho kwa arategereje nanone igihe kirekire ukwiye kubishimirwa nkwifurije amahoro y'Imana komera
murakoze cyane Imana ibafashe mukomeze mutushakishirize Imana wo mugisha.
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri Isanga Jean Paul Turikumana amaze imyaka 30 atandukanye n'umuryango we kuva mu mwaka wa 1992 muri 94 umuryango we w'abantu 8 wari utuye Kayonza hari muri seiteri ya Nyamirama nyuma ya genocide hari hasigaye umwana umwe gusa rukumbi witwa Musabyimana abandi barihe Jean Paul Turikumana arabashakisha atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyabikenke ngo hayikaze ku ijwi ry'America.
Ikinyuranyo muri iki kiganiro naragikurikiranye cyane numva ni ikiganiro cyiza gihuza abantu baburanye ntagira uruhare nangwa mwangira uruhare rwo kugira ngo mbone abanjye babo.
Abantu bawe ushakisha ni bande mwatandukanye ryari byagenze gute?
Abantu nshakisha ni ababyeyi banjye urebye n'umuryango wanjye izo twaburanye mperekana kubonana nabo muri 92 nari umusirikare
yego
urumva nari ndi mu kazi bigeze 94 urumva sinari ndi kumwe nabo nabaga mu bipande za Byumba ubwo 94 bihabaye iriya genocide ndahunga mpungira muri Congo ariko nta makuru yabo nari mfite mva muri Congo njya muri Tanzania kureba ko nagira uwo mbona ndabaririza nta n'umwe wigeze umpa amakuru ubwo ni papa na mama n'abavandimwe banjye bose bageze kuri 5 nta kugeza n'ubu nta n'umwe nakoresheje muri nagiye muri Kuruwa Ruje urumva naraje kugira mu gisirikare njya muri Congo mvayo nashakisha amakuru nshakisha abantu bari muri Tanzania ngo menye amakuru ndayabura pe mbura amakuru ariko noneho aho maze kuzajya numvira Agasaro kabuze kavuga uko bizagenda ndagumya ndategereza kumva abandi barabona babo ndavuga nange ngomba kunyura mu Gasaro kabuze ko nagi ngombona byinshi nangwa nkamenya amakuru ko bapfuye umuntu akaruhuka.
Ababyeyi bawe uwo muryango wawe warutuye hehe kuba mutandukanye muri 92 94 kaziramo ariko se bari batuye hehe?
Ababyeyi banjye papa yitwaga Karimera Zatayo, mama akitwa Mukandori Konsesi, bari dutuye ubu Iburasirazuba hari muri komine Kayonza ubwo kera yari segiteri Nyamirama ubwo ni prefegitura ya Kibungo we yabaye intara y'Iburasirazuba twavuga indimwe turi abana para bagiye kuri abana barindwi yabo ntahuti 95 urumva ko nagiye Congo nzenguruka Tanzania ngeze ngarutse mu Rwanda itasubira mu kazi ariko ntashanze mushiki wanjye witwaga Nyiramatabaro nawe namubaza ntambwira ati duheruka 94 kuko umuntu yihisha gukwe nabo nta makuru nabo afite afatika niba barahunze niba batara niba barapfuye.
Abantu bari batuye muri ako gace ka Kibungo ka Kayonza bamwe bahungiye Tanzania bajya mu nkambi zitandukanye hari nini muri zo yitwaga Benako hari iri hakurya yari yitwaga Rumasi yarimo yiganjemo cyane cyane Abarundi ariko ya Benako yo yari nkambi ngari yarimo Abanyarwanda abantu benshi bahunze rero bavuye muri ako gace abatarashoboye kumanuka bagana za Bugesera bihindiye hakurya aho ngaho bajya muri Tanzania. Umuntu waba warahungiye muri Tanzania muri 1994 wari utuye Kayonza muri teritori ya Rugarama akamenya umusaza wari uhatuye Karimera n'umufasha we Mukandori, abo bazatubwira abo bavandimwe bawe nabo wambwira amazina yabo uko bakurikirana.
Harimo wankurikiraga witwaga Muvunyi, akaba n'uwankurikiraga wakurikiraga uwunkurikira witwaga Ndaruhutse, akaba umukobwa wazagamo ari wa gatanu nawe wa kane gutyo witwaga Uwimana, akabaho n'undi mukobwa witwaga Kanziga, akabaho n'undi mukobwa witwaga Musabyimana. Ubwo mukuru wa mushiki wanjye ariwe mukuru we we yarapfuye ndamushyingura, yapfuye na kabiri na gatanu na karindwi aramushyingura yitaga Nyiramatabaro.
Yego,
nagerageje kujya muri izo nkambi, nagiyeyo pe nagiye pe nako nshakisha amakuru ngura umuntu n'amakuru pe nako garumasiho habaga burya abantu bavuye Abarundi, ariko hari n'abandi bantu bavuye mu karere ahahoze ari za Murambi za ariko ahahoze ari perefekture ya Byumba.
Yego,
bumva kubera ko baturaga cyari komine ntago Kayonza ari ukwayo ukari ukwayo bira aribo bari Benako, aribo bageze n'aho bageze barabimura babajyana aho bita Musoro. Ubwo hari n'abandi bantu bari baranyuze mu mashyamba,
yego,
banyura mu Kagera barambuka Kagera aribo bagiye za Cabarisa Isharagwe, naho nakoresheje yuko nshoboye nkoresha za Croix Rouge zabaga mu nkambi itegiye zitakisha abantu babuze ndashibora mburamo umuntu no mu guhunguka nta n'umwe wigeze uhunguka. Ikiba kibabaje ni uko utamenyeshe abantu barapfuye ese abo bantu bariho nta muntu n'umwe waguha amakuru. Icyo kintu kiba kibabaje umuntu abagira ngo arire yihanagure niba barapfuye nangwa se kandi nanone ntago ari abantu urumva ko harimo abankurikira bakuze ntago baje byibuze umwe bari abapfa ngo bapfire rimwe bapfire gushe, ariko umuntu akavuga se nta n'umwe umuntu yabona wararokotse
urabivuze ntabapfira gushira. Nicyo kintu nkunda kubwira abaje hano mu kiganiro Gasaro Kaburaga, mbakomeza ariko atari kubakomeza gusa, mbasaba kwizera tugendeye no kuri uwo mugani wa Kinyarwanda bidufasha gukomeza gushaka kugeza igihe tuvuze ko ntawe tubonye, ariko igihe cyose umuntu tutaramubona tutarabona ikigaragaza yuko atakiriho ntabwo ducika intege. Niyo mpamvu kenshi na kenshi birangora iyo ngomba kubwira umuntu waje ashaka uwe nkamuha amakuru mubwira ko nasanze ko atakiriho, biramvuna, ariko nabyo biba ari byiza kubera ko bituma umuntu ashobora gutangira icyunamo cye agasezera kuwe azi neza ko atakiriho agatangira ubundi buzima. None rero wowe Jean Paul Turikumana wagiye Benako ntaho utagiye, wari uhari bagaruka muri zo za 98 abavuye za Benako bongera kugaruka mu Rwanda ntabwo bagarutse, ariko se abantu bikayonza abo ngabo b'Inyamirama wagiyeyo nta muntu n'umwe wakubwiye ati nabonye bamanuka epfo, nabonye bajya ruguru, nabonye cyangwa se bari mu rugo babasanze mu rugo nta wahavuye, nta gakuru waba waramenye wabwiwe n'umuntu byibuze n'umwe, nta kintu cyabaho mu gihugu ngo ntagire umuntu kibona nuko yenda abantu batavuga, ariko nta kintu cyabaye kitabonwe, nta muntu wakubwiye aho ngaho Inyamirama agakuru k'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe.
Yayo hari n'abatwari gituranye bo muri famiye, n'ubu n'ejo nakuyeyo nagiye no mu nama zabaga ari inyito za gacaca nta wigeze avuga ati nabonye ko ari unata wapfa, no kuvuga nta makuru, nta makuru namwe mfite. Nabo bahungutse bavuye Karagwe, bavuye Benako, hari n'abagiye bava Kongo wenda bavuye bati wenda hariho abacaga mu Bugesera bagira mu Bugesera bikanga bakomeza za Butare bakagira za Bukavu, nta makuru nta muntu n'umwe bigeze umpa amakuru ati umuryango wanyu nanga ko ari unaka hari unaka nabonye yakuye angana iwanyu oya nkawe.
Abo bantu bo mu muryango wawe uvuga bakihatuye, hari umuvandimwe wa Karemera uhari usigaye, ndavuga wa papa wawe?
Ntawe Paruta nawe ni mushiki wanjye uwo ngo wari mukuru wanjye yarapfuye, kandi kugeza ubu nawe nta makuru yigeze amavuga, namubaza niko wari uhari bimeze bitatu umuntu yahunga kukwe ntawe nta makuru
bishoboka gute ko kumusozi wose habura umuntu byibuze umuvugo ati ndabizi barayirubunda hari yabagenda buri wese anyurukwe amatati nikwamera mutandukana mu ariko bibaye ngombwa ko abantu bahunga bakihisha buri wese abunda habonye hashobora kumuramira ariko untu winyamirama na nubu wari wagira icyo kugira bose bakubwira ko batabizi
uko ariko kuri arimo abo mu miryango nakubwiye hari abo kwa data wacu batigeze banahunga hariho abahunze nta n'umwe ukubwira amakuru
abo ngabo bo mu muryango wa Karemera bavandimwe be bakiri uko bagituye ahahoze ari setoria Nyamirama bumva kino kiganiro agasaro kaburaga kimwe n'abandi baturage bose bari bahari muri 94 na kane ndabatabaje kandi ndabasaba kudufasha kugira ngo dufashe turi kumana ibyo bitaravuzwe mu gihe cy'agacaca ijwi ry'Amerika ntabwo ari gacaca n'ikiganiro kirema imitima gifasha abanyarwanda gukundana ariko bubaka amateka nyayo umuntu waba aramenye amakuru y'uwo muryango wa Karemera n'umufasha we Mukandori n'abana babo kuva kuri Muvunyi kugeza kuri Ndaruhutse na Uwimana ndetse na Kanziga na Musabye Imana akaba azi niba barahungiye muri Tanzania cyangwa se niba baramanutse hepfo bajya za Bugesera uwamenya amakuru yadufasha kaduha no kwijwi rya Amerika kugira ngo dufashe umwana wabo Rukumbi usigaye mu Rwanda Jean Paul Turikumana kugira ngo nawe tumufashe ashobore kubona amakuru ku muryango we mbaye mbashimiye none Turikumana babwira icyo ushaka kubabwira mbere yuko dusoza ikiganiro ibindi uzabindekera
nababwira ko urumba imyaka ngezemo ndakuze na nashaka umugore kubyara n'abana bane nawe yitabye Imana 2017 ndahondera abana abuzu kureba barabategereje banyira abakababere banyirashenge na base babo barabategereje baza bakabona ufite umuryango ariko urumva si ndi papa nk'i mama ndi umupfakazi benshi yaranshaririye
komera umuryango amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ariko ibikomere byawe ndabyumva intimba ufite ndayumva ndagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima kuba warategereje igihe kirekire kandi nkwizeze yuko ikiganiro agasaro kaburaga muri kumwe ahasigaye Imana nibidufashamo uyitegereze wizeye umuryango wawe uzawubona
ntawe intwari ntawe nabona ihuza abantu ihuza imiryango ihuza inshuti ibihugu byose kuri cya kiganiro cyawe kandi buri gihe icyo ari cyo cyose nanjye inkunga wankeneraho niteguye kuyitanga ishoboka iyo ari yo yose naba nshoboka
urakoze cyane ndagushimiye igira amahoro y'Imana
nawe yahorane
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'umunsi hano tugisoreje mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 3 4 6 nongerenye sibiremo 001 2 0 7 4 6 1 0 naho utaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.